tarika se na hundira he atari kumuchiza wanje mumbara gaze ni homa gaze murekizwe byanje byumvikane je kuvuga neza iho itembera mukirere cyabize
Fite, ninduri kwiye, ni Kristo wenyine.